ngiyalengcela ukuthi ngithukugibele. Angifune dash mina ngithanda ngibabele. Bathudu bosses lana singapheleli themba. So shaya ingoma koze khale nogobela. Bathi isikhomo sami singilende emanzini. Ungazongithintela nangisemsebenzini. Kokhala abantu bathi ngibukude kuthini. Akusase elikuseke nzenga noma yini. Anoma yini.
Abafana abancane bazosalela inini. Recipe isifisa sabo kungithinta ngethosa njengo Mike Tyson. Ngama hooking ngo Tyson. Cimi bani kushaya lightning. Bafana abancane bahamba nomoya ubhema bakufundele pipe. Hlala bokhiya babili amadoda amadala gibele gagas. Anibanike naye campus. La madoda lahlekile. Uzoza kuthiwa seko months pass. Ngena mina vele lile. Shaya ingoma ingane lile. Udubhosi ulahlelile.
Bathi isikhomo sami singilende emanzini. Ungazongithintela nangisemsebenzini. Kokhala abantu bathi ngibukude kuthini. Akusase elikuseke nzenga noma yini. Anoma yini. Anoma yini. Akusase elikuseke nzenga noma yini.
For that!